Skiza, magi magi.
Allo.
Mana tipsy.
Akisema ni like Johnny Cup na naslide kwa DM. Kila picha double tap, boy child fresh and clean na drip kama tap. Papa nko na mpoa mutu na bidhaa zina clap. Zina clap, mabidhaa zina clap. Zina clap na yo beat zina slap. Kapetit kana wine juu ya lap. Na nacheki vya na wine, mabidhaa zina clap. Nasikia kudeti Nairobi ni trap. Wapo watu na share kama story WhatsApp. Kona big party girl kaki wine zina clap. Kana lamba lamba lips indication ya kiwap. Zina clap hizo chicks zina piga makofi. Black chocolate na changanya na tofi. Tuna finish kumalo tunasunda kwa kofi. Napa style wanga deadly na tingishwa roboti. Akisema ni like Johnny Cup na naslide kwa DM. Kila picha double tap, boy child fresh and clean na drip kama tap. Papa kwa nampoa mutu na bidhaa zina clap. Zina clap, mabidhaa zina clap. Zina clap, male beat zina slap. Kapetit kana wine juu ya lap. Na nacheki kana wine, mabidhaa zina clap.
Mena hips kenda wider. Anajishikanisha lips akunywe cider. Na pale snap na tutis tupo cider. Bime panda ime increase ya ni hustler. Yocheki, yocheki kama kawaida diluku ni designer. Makeup ni fendi ya bendi zileza wa China. Moshi ni mbili za kinyongi ni pelaita. Ngozi nyororo ni meti ya ni malaika. Zina clap mabidhaa zina clap. Akitingiza kwa screen mabudada butap. Manze kwela zimeshika ako maji kama tap. Matikwenyo na jificha na situ na piga lap.
Akisema ni like Johnny Cup na naslide kwa DM. Kila picha double tap, boy child fresh and clean na drip kama tap. Papa kwa nampoa mutu na bidhaa zina clap. Zina clap mabidhaa zina clap. Zina clap male beat zina slap. Kapetit kana wine juu ya lap. Na nacheki vya na wine, mabidhaa zina clap.
Kenya na Spice kampu wakame vibe. Girl kaki truck bana hagai na slap. Nataka nika tap nika chape chap chap. So tukipatana bana ni shuguli pap pap. Cinderella basi kam ni kupande. Zungusha yo west kau nataka ni kutaje. Amebambika ana roll na machampe. Niko na mana trio tunakashin mapake.
Utanipata ndani 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 ya party na makali. Kali kali ni na magals wako inadi. Jo inadi inadi party tukisanif. Jo mamali.
Akisema ni like Johnny Cup na naslide kwa DM. Kila picha double tap, boy child fresh and clean na drip kama tap. Papa kwa nampoa mutu na bidhaa zina clap. Zina clap, mabidhaa zina clap. Zina clap, male beat zina slap. Kapetit kana wine juu ya lap. Na nacheki vya na wine, mabidhaa zina clap.
Izo ni ma zina clap. Zina clap, mabidhaa zina clap. Mdamba kwa nakwela bigi bigi ni legit na ina clap. Na chapa na cash mbaka na ni max. Tough girl kamesema kani like yo ni cup. Paka na kapea kama daka dust. Kata kama ta kama kata sema kana mans. Misi jal nyap mi lazima ni tanyama. Clap mabidhaa zina clap. Na kana penda kenye mi wanapenda. So kana penda denda denda bigger the better. Ndo ina clap ukitap to the back.
Akisema ni like Johnny Cup na naslide kwa DM. Kila picha double tap, boy child fresh and clean na drip kama tap. Papa kwa nampoa mutu na bidhaa zina clap. Zina clap mabidhaa zina clap. Zina clap male beat zina slap. Kapetit kana wine juu ya lap. Na nacheki vya na wine, mabidhaa zina clap. Streamy music.